إذا لم يكن كمسلم في ثورة حقيقة أو فصل يتم لحدها عظيمه إذا لم يكن كمسلم
eli lang mahzanta degul wajisi oksinna amma ter comforta gana oksin wale ku jarte maalul daro maalul ka sen wale sababay nangan ki adu ka hay onne wajid ka hay o shabab lum gorday ya dunya sey odomiyan dunyalka ku wada hidinta wal hagala ma la wal diyar ba jeema tankala wale buwaha yadoogi sama falka haye dinigaasi wala si ay wale buwaha in badan hindoo ku qabsadeen haddii una ana macnaha ilwaanadii koonfurta gara u jeedii si degmadu wajid wale in shaqan yadoogay ama dadka danaa u gargaarka antiyo dinigaasi gargaar degmada la deeraa
mudane helwaane ogaalka degmada qaabka dadka iyo onka nooliyin haddii hadal lahaytii wala raashinkii oo aamayn haddii hadal lahaytii biyo iyo waraabeen may ka dhigti
new walid waa hal yar soo mayba kiin sheegay degmadeeda sheeki biilari dhammaan dadaba mayba kiin sheegay degmadaasay gelmiga antida je badanaa bahorta malaa beera oo gaaga aan badanta meeloon ku dhow walaan ku galayna ama beero jeena 3 km ku bilaa wadaa dunidaas nool leh badan wadiki gurinta insha Allah hoola nool naa tan oo ama ganaasi ku jar malaa 1 km galadka ummankii adoo ka haya ka heerarsan wal koron ku saadama wal hagalawna malaa gaar damaarkii ama macnaha ay ma dhumaataal ah wale buwaa lankiwel iyo damaarka buway jire wal diyaar ganaasi dhasijiyey oo halka kiilo $2 la sadaxdo wal kale aan seedo mudleh
ka helwaan ahaan oo baarlamaanka koonfur galbeed ku tirsan isagiyo helwaanada federaalka ee waajita ku jeeda arrintaasi ku wada hadalayna
wallahi helwaanada saada ogsoonta koonfur galbeed waa urdun muddo la hundinood mudiirta armoosho eedyana may buwaa inshaallah may buwaa hindoolan ka hay sidaa tumana madaxweena koonfur galbeed ama dowladda koonfur galbeed dumana kari galshi ay idii degmooyin go'aan sidoo kale kan go'aan inta la furo inta la diyaar garowaa dagaaja iyo isna nafsi dareema kortan deegaanka ku jeedan musuuriyada nasaar ma wali buwaa inta deegaanadaas ama go'aan san iyo inshaallah dhammaan mir kumada inshaallah koonfur galbeed sidii gobolka koonfur galbeed iddadka oo daris wanaaga sida macnaha inshaa jublan ama macnaha isku furuman go'aanka dowladda koonfur galbeed waan eediyada manaadanka qalbi dheerinta arrintaasi waqti dhow ka dhaqtiya balantii fudhadii lahayd.